Prince Cuts.
One.
Uka boy. Mu December 1969, omwana yazarwa. Katonda yakuba musitampu, Robina na banja. Ebirungi byokoze bingi, abalabi nkufunye bangi. Emikwano nkufunye mingi, olwa mazima mangi. Omukwano gwo nga tegusangika, ekisa ky'omuzadde wawangula. Obukulembeze kwenosiga, kulembera kulembera. Bandiba omuze gwaffe obutasima, Honorable Nabbanja. Bandiba omuze gwaffe obutasima, Mama waffe Robina. Bandiba omuze gwaffe obutasima, Honorable Nabbanja. Bandiba omuze gwaffe obutasima, Mama waffe Robina. Obuyonjo setulite emisomo, wasuubiza mu mazima golina watuukiriza, lino eggwanga likwetaaga. Obwenkanya n'okakasa, taata ne maama bateesa kimu. Emirembe mu ggwanga kimanye tukolera wamu kati Uganda zaabu. NRM, 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 amasinzizo
webale,
amasomero
webale,
amalwaliro
webale.
Obwenkanya
webale,
ebyenfuna
webale,
emirembe
webale.
Bandiba omuze gwaffe obutasima, Honorable Nabbanja. Bandiba omuze gwaffe obutasima, Mama wa